This morning, then I did it. Name Mr. K. Tubaku, we know Zibula to them.
Rango tunes.
Zibula to them, Zibula to them, Zibula to them. It's in me, Zibula to them. Sukuka to Kole. Zibula to them, Zibula to them, Zibula to them. It's in me, Zibula to them. Sukuka to Kole. Ye kambuze ababoda abataxi na baby gari chirikitia
Zibula tute
abamaduka abamabara na bahoteli chirikitia
Zibula tute
abaradio abazi tv na baby dongo kirikitia
Zibula tute
abalimi abavubi na abasubuzi chirikitia
Zibula tute
amzei mwane tushabe chozo chirikitia
Zibula tute
Zai sajimu, Agustini, Kasiva, Chirichitia
Zibula tute
Ingini ya imi, Fuma selekita, Chairman Manueli, Chirichitia
Zibula tute
Sekabila, Viane, Negeleva, Kirikitia
Zibula tute
Kalipo, Richardi, Pichaku Zairu, Chirikitia
Zibula tute
Madimu Yanja, Mugaka Mto, Lemado, Kirikitia
Zibula tute
Baka surface, abanike, madimbuko, kirikitia
Zibula tute
Tupa biche, mero pro, yakipatra, kirikitia
Zibula tute
Spencer pro, Ediga pro, Rodiga selecta, chirichitia
Zibula tute
Tesa pro, sunabdeni, chirichitia
Zibula tute
Zibula tute, Zibula tute, Zibula tute Esimbi Zibula tute, sukuka tukole Zibula tute, Zibula tute, Zibula tute Esimbi Zibula tute, sukuka tukole
Amken fanye kazi Wanasemaga, ziko sapa mba meka Tafteni hela Eti nauliza vipi uko vijana vipi uko mazela vipi uko yegesa vipi uko Wegasila vipi uko mujwa uvipi uko Tikasha vipi uko jimwamba vipi uko Eneriko vipi uko teni vipi uko Ala nilonga vipi uko masome vipi uko Roje vipi uko, bia mdasi vipi uko, Torini vipi uko, DJ Kashmizo vipi uko, DJ Mido vipi uko, Baraka vipi uko, amkenfanye kazi, tafteni hela.
Zibula tute, Zibula tute, Zibula tute, Esimbi Zibula tute, sukuka tukole.